amaso yanjye yabo biruta ibyo nakumvisheho nabonye ibireze iyo mbitekereho mbura amagambo nakoresha ngushimira uko bukeye nuko bwije niko nsubiza amaso inyuma maze nkibuka nkibuka aho wankuye nkibuka uko wansahuye ndagushimira narakubonye njyewe narakubonye ni njyewe wakwibone narakwibone ndabihamya n'ukuri njye ndabihamya muri byose wabone narakwibone warakoze
Yeah.